to September. Sicabanga ukuthi kumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa. Nakumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa, sizozama ukungena emafemini konke la kukhona khona abantu bangaphandle. Kusho ukuthi abantu abangebona abaseSouth Africa abangenzele ngaphandle kwemvumo yaseSouth Africa. Khona abantu abangene ngendlela e-right eSouth Africa, sinabo doctor esibadinge ngaphandle baseSouth Africa, sibazi ukubaphazamisa. Abafike bangena ngendlela e-right. Kodwa laba bantu esithola ukuthi bangena kwezinkaphandle zaseSouth Africa, bezovuma imali ey'ngane, kanti eSouth Africa zalwa. 1912 kukhona i-National Congress, sasilwa kufelwa abantu. Silwela izwe ukuthi sithole inkululeko kuleli zwe. Ekugcineni manje sekungena abantu bangaphandle bazovuma uqiki imali mhlampe o-2500. Imali esithi eSouth Africa incane 3.5 uma uhola imali encane eSouth Africa. Uma ngathiwa 0.4 ngaleyo ndlela, kusho ukuthela iSouth Africa sekumele singafiselwa abantu la. Lokho ngeke kuze kwenzeke ngempela, ngeke sithi sivume lokho.
Lizavimba njani? Ilabe livimbele emgwaqweni, labe lenzeni?
Emgwaqweni yaseSouth Africa yonke, ngabona enkulu. Sizonqumisa abathathu kiyo. Yabona amathraga amade?
Ngiyabona.
Ama-Hotel Train. Sizovela inqumo ephakathi nomgwaqo. Mhlampe N3, N12, yabona M11.